Musique.
Simzima, nani ananja alesima. Tumepita mengi letera simzima. Lesi, moshi, moshi eneo zima. Wanozima leo, wengi kwa off day man. Subiri intro kono taka kolewa. Subiri kifo kaba doja juo suri wa hewa. Maskani napewa, niko na mtoto amelewa. Nataka mnyama, hata kama nikiboko napewa. Nyuzi jina mizi lilivamia home. Suzi ikabidi ya punguze kurom. Bizi zikasizi, ili confuse. Paka mkatoliki kule anga sarom. Kwanzia leo naipenda leo, kesho nayombe. Kija minaipenda kama leo, mana sheshe na miseo. Hazina tarifa bora, tukumbuke Mungu na tutumie marifa. Hapo 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 hapo.